yande joyno wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta ndera ko e kibaruji men ni cuuɗi habaruji golle diddoji studio kalangu e cuuɗi habaruji gon hande subanaɓe gonɓe kokke ano andal noon ni dow ko ƴewata ni ano mbiyen hakkeji sukaɓe sigila mo UNICEF ko waɗata ni larɗuɓe leydi Niger ni ko ƴe golle ɗum waɗi gomnati leydi Niger hawtade e mbiyen ni hawridiji gonɗi dow jonde koye majje ɓe gonɓe cini wiye ni anoɓe ko ƴaɓa golle gomnati ha yewtere men pindinol ni hannde min kaltana dow fi laabi série a ɗume laabi série b yi dow ñamuɗo amana tokkomi on nampirtol haalade kiɓaruji men giɗuɓe ni ɓen jimi fina tawa ɓe leydi Niger noon ni no nder jurginagol jimowo mawɗo Hadji Hamsou Garba hannde subana ni mbiyen ni joyi lewru décembre du o notake jomirawo fajir o noon ni o mayiɗiɗo e duuɓi capanɗe jeego ɗiɗi habaru kokkaɗo to ɗuuɗal nokkuji habaruji kokketiɗi noon ni ɗi leydi Niger e dow wecco habaru ko hawrindeji fina tawa imo woodi ɓiɓɓe jeego o madame Maiga Hamsou Garba o debbo mawɗo gonduɗo ñeñal dow fi jimi fina tawa e ɗi jaman leydi Niger hande subana ni ɗo nder gallu ñamey ni kawral ko ɓeydol andal fuɗɗama cuuɗi habaruji gollididdoji studio kalangu ɗum ɗo sigila golle noon ko UNICEF ko tuuga woni hakke sukaɓe famani koɓe gatta nder balɗe nayyi radioji ɗi studio kalangu gollititta tawaɗi tilabiri e gonɗi ɗo nder gallu ñamey nani fama ko hoorejo kawjiɗo fi kokkol habaru studio kalangu Alassane Abdou China
l'objectif principal
koro sembentejo e majjunni wonno famminde himɓe ɗum woni hakkeji sukaɓe hakkeji so famama ni endan sey ɗi jeyne aduna fo fama ɗum fawon UNICEF fedde leydi duniya hawjide fede sukaɓe famowi kanduke so aɗa yiiɗi himɓe ɗuɓe fama fo seyde goldutɗa e cuuɗi kokkol kabaru cuuɗi kokkol kabaru ɗiɗo famama radio kañum ɓuuri yarude kibaru to woɗɗi ɗum saabi minen ɓe gollidoɓe radio ji capanɗe joyyi ɗiɗi endan min goni e gollal ngal kano min darake radioji ɗi min jogui capanɗe joyyi ɗiɗi tan min ɓeydi radio ji goɗɗi min goldit dow fi on enda fa yettege radioji hemre e capanɗe jeɗɗe ɗiɗi ko han tawe walli ɓiɓɓe leydi Niger fama fawoɗa ɗume wonno hakkeji sukaɓe koye mumen noyi hanɗi ndenire nden ɗum wonno koro hono ɗe golle ɗe min gaɗɗe enna
ba de la question dans ce cadre
tati lewru décembre woni ñalane ittanani himɓe gonduɓe laaru nder leyɗe duniya hitande fo dental nations unis no mikkintino himɓe fara waɗugo golleji kewɗi ko dartinta hakkeji larɗuɓe ɓe leydi Niger ni ardiɓe leydi adi adi noon ni wiide iɓe goodi baka pecce joyyi dow herme noon ni koɓe gatti nder golleji gomnati e ɗi hanaɗi gomnati noon ni amma ko welrata he ɓerne ɗi laabi galano ɗo tane nani fama ka Harouna Ousmane hoorejo dental larɗuɓe leydi Niger fantini jaadimin Fanta Samso
si conformement à l'ordonnance
yerno lawol laamu ko ƴagol nder hitande ujunere keme jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi wiiri ɗum ko tabintina ɗiɗi lewru mars duuɓi ujunere e keme jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati kaalugol dow filla laabi hakke nimɓe larɗuɓe ɗo nder Niger nder lawol laamu ngol ɗatol mum nogay e goaɓol ɗum wi'i dow pecce hemre joyiɗen fuu ittana kenana nimɓe larɗuɓe woduɓe talki golle nder koƴol himɓe ley golle gomnanti kam fuu e nder gollirɗe gonɗe e jonde ko e mum amma ɗum wala ɗum ɗow tane woɗi ko jimmi famminde hannde dow feccirgol nge ɗuuji pecce joyi ɗen keƴata ƴamɗe amin woni gomnanti ɓeydita dow mum pecce sappo mane sappo e joyi do hemre heɓa nimɓe larɗuɓe woduɓe talki golle keɓa hoƴede golle
nder lawol gotol gol ni dow ko ƴewata himɓe gonduɓe laaru noon ni ɓe leydi Niger gomnati hawtade e pelle balloji no goni no gaɗa bawɗe mu'en fuu ko wattani larɗuɓe ɓe balle ko watta ɓe keƴa ko e maɓɓe fa lawol waɗangoɓe golleji kewɗi noon ni ɗum waɗi ni ɓe goni iɓe kolla himɓe noon ni golleji ɗiɓe gani gaɗi e fa hankasen ni iɓe kolla kulle maɓɓe ɗiɓe gaɗi ɗum ɗono haaja sodede nder luuɓe noon ni nani fama ka hoorejo dental larɗuɓe leydi zender noon ni bunu mamman o fantini jaadimin Ali Keita
avec l'appui de l'État.
Hawtidaade e balla ka gonnati on no waddana himbe larduube golloobe wadande be ekkintinoje fere-fereje undu duuda sanne. Baa'i non en ni fedde kawjine fi larduube no donno wada noddangal yaade e himbe be juude mumben tawa der e pelle gonde do jonde ko e mumben. De be kaaja are gollitirde be garto larduube endam be cioda are mabbe. Deni idu wadira ni e larduube endam no keban kecora. Baa'i balla ko woni du wadda larduube kecora e faawarde joni. Meden gidi du hokkame men gadata jodorde e giriyajuji e ko nanne titta gal lardube no gada ir golle de enda on ontana men du lal wadude burna amé e himbe
au niveau de la vie sociale
jangirde potodo de bangu est noni der wuro bengu leddi gaya kengani ngolo hite wadi der jangirde den kala suugi hudo didi kan hite gen yaadi no horejo jangirde fantini Moussa Saidu Fadel Alou.
Il y a eu deux classes en parents qui ont été
no ciudi jangirde didi ko cakke kambe hite watta der mum faander yamde nayla sara der jangirde gom tabe jodorde jeegon tawa der mum kambe biro jangino on e sezual gotal hautade e alual ko windirte le jangirde dida berende to du hunde fu woni wala der mum gan kono nyiba kesu no fasukabe jangobe classiji cp ngatte der mum to mi de he wadde wi dagol darde mo e ngati hite nge sabu dum wadan basi ko do rimani arto janginol amingol sanne gam no wodi jangirde wulunde latinde gineji jangirde no tawa der mum altina woni min anda fuuno min ngatta sayni to dum nyibiti jangirde de wattude do inde sukabe be e janginobe
sukabe lokkol mobe gombe no jangader universite de maradi dan dikko dan klodo noni e kawri be burtini hala mabbe yasin jeddire wittine to be goni be pantina satar maji di be tawra do fi gurna mabbe e labi jande mabbe nani fama ka hore jodi de bodde fedde janginobe jangobe universite de maradi Abdourahmane Halidou o fantini jadibin Mohamed Mamman.
Depuis l'année passée, il rawani jangobe université mo maradi be timmini jandeji mabbe e be domininom e kokke talkitiminde jande mabbe fa warde hanne ministre e gombe gada mudum be jottinay adiji ko be kooji gadobe jande IIT e be tawra sadorna no hani be kokke talkitiminde jandeji mabbe gambe keba be jahato gombe jango gander balde sedda jangirde université fu no darna jabude talki jangobe balla cede ko gonnati illa leur jean han e kokke amma fa warde hanne de kokkaka kasam ministre on e wi ay bafu do majju sayni e mo chama jangobe universite be enda joba cede tike on ko enda e dum men pay yobude cede tike on enda kasam visiji amen fu kiddi sayni e men nuso tiroder vis ko hani adro himbe lasoji tato hanne himbe hemre yaade hemre e laso aduita
transport aujourd'hui 120
ko hisa fitinaagi na toji hakkunde durobe e remobe der departement mo Tessawa wadini nyalane ko kama ko bisagi di juro der geseji kanto lewru desambur du nonni labi di no hani do tane nani famaka kalodo inde polisi be mawdo mon nonni commissaire on Shaibu Tonkara o fantini jadi min Ilia Mumuni
a shekaran jeta der remo
hetti hankini min kebi habaru ko jon en dabbaji puddi juraade der geseji min ewawi no fi on latori min tawibe der geseji den min bi be burtu ko min gidi min andina himbe no wodi wakkati ko gomnati hokkata ko jon en dabbaji juro der geseji den no handi moy fu o tanu di labi gan jonde jam hebo woranje e go lewru desambre kan woni nyalane resani fa warande jun mono andi der geseji ko remadun no tawa denni be gadana Allah e annabijo be doma fa nyalane den bani Allah wati jon gesa on hanti e gesa mun doma nyalane ko watta bisaji mun
da gonati ya kaidanci
mbatu joda kalen lawol chapande jeego dida bernoni ko horebe leede CDAO wadama Abuja leede Nigeria kenga ha baro burtina do do weccho habaru mabbe nonni to hantorde ni be gaddi filla sojeegi leedi Cote d'Ivoire chapande new e jeego o gombe der jongo nonni paddabe ton Mali nonni be kokki do yaade lebbi nay be jofi nonni ko yaawi fadde go e lewru janvier hitane do edi e no gay e tati be kolli wiide ni deni ni hebaaki do be jukki tan kasen bi en leedi Mali nonni der lawol gotol gol ni der kawol mabbe gal be gaddi filla sigila golle ko joddinta an labi dina ko dur wida e pelle murtibe jettire wittine der gallu nyameni o ONG colonique juridique nin wadi kawral mum kawral do kan woni lawol didabol nonni ko be tuugi der kawral mabbe gal kan woni sembintinde laabi tolo dendiragal nonni sabi tolo dendiragal nonni no choda en dan hakkune himbe joddibe nonni nani famaka mumoni farmo gondudo andal do fi mun nonni o fantini jaadi min mamma ada
na tolo ndirol no battondiram leñi joddidi no wolri fu enon wallatu kondam himbe be en dan jogondira der leydi gotiri naadu kono fese leydi gondi fereeri go himbe ben tawa a tawa himbe be en dan jogondiri e dum walla potal e parol hakkune himbe e dum walla du kono cioddol en dan wada kany e ballondirol ndene neddo no haani hokkite ko jey hokkitedo ko jey o kam wonno hon sukabe ummatore be Niger kany be Afrique be kokkite tawangal mabbe tawangal du corona e mamira mede tawangal gal no wayi du kono hadude kabe wada hakkune himbe ndeno neddo tawangal mudum hokkangal darja maggal heba ndima ko mum no buri teddinde tawangal ko tawa e mamira be
wobbe. C'est cela, c'est de là que vient la dignité.
Fedde lato e balbe leydi Senegal ni itama der tefol kopo ko leydi duniya ko wonno wadde Qatar. De lawol bi enni latol bal de fedde leydi Senegal wadi kenga leydi Angleterre jalake bi enni wattan dum gattande tati e bolum nonni ko be ngadana der pelle latol bal ko leydi Afrique ni leydi Maroc tan hoddi der tefol coupe leydi duniya jango Maroc ni no fotti dan e leydi Espagne nonni dun do der kebol hano yaadu yeso didabo ko leydi Maroc hebi deni Maroc hebi jaaki yeso fu bi en no fotti dan bi en ni no yottoyto feccere latol bal tata bere ko tefol coupe ko leydi duniya. Min nata nder yewtel men pindinol nonni hande men kaltana do nyamol amana no gacce do fi labi seri aji nonni ko woni no yi e nder cuudi seri aji kewdi himbe no gadda boytali do mon nonni nder leydi Niger no wodi jukkagol nonni ko labi seri a joddini do del leydi Niger do neddo gadudo de gacce jomu no wawe nangede kasu na jukke ciede kadde nonni nani fama ka charto maymuna goje gajibo horejo o ng clonique juridique nonni o fantini jaadimin alamin washar.
La bulle de confiance, c'est simple.
Nyan e amana ka won de goddo halfinima ciede na ko nanni e mu lato de o ummani dum fu o heban dum se nyanne gon o wari jabude huune on na ciede on e o taway dum fase a nyalmi dum non na a sellano seni o hebay dum fu kanju won nyan e amana misali saki ke mada gon halfinma ciede o watta million de ummani kedo fu o heban de se nyanne den wari o tay a wari de der muradu lati do fu tawi kalfinaado on e wawa yobude de kanju won nyan e amana nadu se Allah wadi jomu mai acci himbe mudum e jawdi kitotodo on no wayi halfinde goddo jawdi din en lato gesa non na cede de sade bank na nokkuje nadu motaji nyande fu Allah wadi dum wari faadu rona kalfinaado on du dum tawi memi der arde en da nadu wari der cede de en da to kanju won nyande amana
fedabe de confiance en constitué
dem woni ko sariya wi e do neddo nyamudo amana ne hani jukkirede
lorsque le juge
seni tawama kitotodo on endan tabbintini neddo on e nyaami amana to jomun no wayi nanyede kaso lebbi didi yaade duubi didi kasen watte yoba ujunaje sappo yaade miliyoji joyi kano won neddo on endan no wayi nanyede kaso udde yoba ko bonni yoba tare yoba moytol gacce mo wadani gacce de endan ko buri million seni tawama fi company na gollirde de gonnati na gonne do jonde hore mudum o gollo don o yobe se a nyaami amana gollirde de en kawo koja are mudum bonna seni tabbintinama du wadi to gaddo dum no wayi nangede kaso lebbi didi fa yotto duubi jenay ka woni a hoji are gollirde de en a wattoy der haajuji goddo ko hana non tawi du an halfina dum seni dum tabbintinama du wadi to ada wayi yonnede fa yotto miliyoji hemre ga anyami amana
aggravant dans le fait d'abus de confiance.
Do min timinta habaruji men e dengal fulfulde amma jabbito don habaruji e hausankore ko gungu Mohammed Antani yottintomo ngada habaruji dum fu kitno don Batu Joda Kale mo Michel Deji yottinta kertento jam hirti.